anden eden goni alan nogay e jetti lewru avril 2024 on e bismila hedaade kabaruji kartanaade suka bi jokal Ousmane Nialbou e Mamadou Sama Seku goni on do sembe seku bismila de selli
sa Ousmane Nialbou hayre waari
selli e kore loode haa
jote sanne Ousmane Nialbou li
hedo woni ko woni tan handen sembe seku
e ben hande Allah e li masu meden on en jahan dande mayo gawdo hultan wiri men bonondaaji keewi sanne moddugol podde bonde yargol doroji em ko nande mud tan wodi ton al halimu ben yimbe le ngalluure aska en goytike ben iwan gawo men yaade sikaso memde haara skobe li koy njopobe jande hem yalla tatoyde ben mangoro to guni ton en jahan beedorde famu ben asulu bani mono te duño bangal tariki meden en timnar hono mbowrini kabaru mbirti sembe caldi championnat rewbe mali
sambe se ko le fuddode kabaruji dino biirudani to gawo to dangeje de latike nokkuje do kulleje chopde gondi wadde hono sottugol yarugol doroji e doroguji fa yottade yeyugol hore mudon yakabe dukkol tamir en kaba fa ana choppondira labe
non jati so nyalbul al halimo woytike sanne yimbele ngalure mbed aska en denno be goytike lamko be fili dabere ben dido bonandaji di watta jokol be den halimo yottara e do fa ba kayor amen gondo tun ali mayga wonko be ne kedan ko
e wi yimɓele gawo dande mayoji yo nokku yewtereji wona fe nokkuji kmunidi raffinedi
ɓe kani andude weyde ɓe mawɓe janggo ɓe kana tawrede ɗiɗo baadiji feyi ɗum ka ana wembini saabi plage o yo nokku to neɗɗo hani yaade sultinade wona nokku to bonandaji hani waɗede mbiɗa narda kano koɓe lendi itta dabireji fewde e majjum ɓe kaltana jokolɓe leruji ɗi mbawi yaade plage to leruji ɗiɓe kani eggude nokku
oɗo ɗum ɗo yo wembere mawde no holitri ardiɓe fedde jeunesse keɗana Moussa Bocar arɗo ndeɗo fedde jeunesse gawo
ɗuyo ndungu momin tawri mammiraɓe amen plage amen o hoore ana jogui tariki wajiɓe juuɗe amen minen jokolɓe min gaɗa hen immadaraji fami ndenam saabi minen e sukaɓe amen ni woni mo o nafata
bonanda sumu nafata fay goto ndenno hono ɗiɗo taguji ɗi ne hani jaati haɓede
sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗe mbawi wude dow bembe andede do hella amen facebook kañe compte twitter jeune chambre international kayi fuɗɗile yontere ƴaɓɓine nde projet muɗum moƴinde bande muɗum frere
Ousmane Nialbou ɓenne wi ardiɓe ɓe fanda oɗo projet o yo ɓenna moƴinde tufeje kewɗe moƴiniraɗe lope yalla biltude telaji ɓiliɗi kabaru birle ngallure nde kanko kajoɗo amen Mahamadou Samba Diallo wonko heɓene kede fo sango sitta sidibe e alsisi
les fide dabiriji yafno uwegon yimɓe ɗum saabi so jeune chambre international ɓami anniya waɗi ɗi golleji Issa Fili Konate kañum amiru haye ben genni kay
ce projet
oɗo projet fana muɗum woni ittude tufeje lope fa heewi ɗimi joppata bililele nokku o tiɗɗalaji kewɗi bangal heɓugol tufeje irirteɗo mayɓe ana mate ɗon minen ndu miɗe anni hollude huɗum woni darde amen lehen
o anña ɓamaɗo to hayaɓele genni kay weli jama ko jooɗi le gennini sanne
ɗiɗo golleji ɗi jokolɓe gomɓe laamu kay waɗi leñanoma hande o ka e inde yimɓe fuu gomɓe kay ɓe gaɗiri ɗum neɗɗo ana hani ko huula hono latirto janggo miɗe duhonoɓe Allah yoɓɓuɓe e golle moɓe gaɗ jon o saabi wakkati ana tiiɗi sanne heɓude tufeje fa irire
mayɓeɓedesbirkiula
sine ƴiwri kay e jaran sigaso ɗo wattu mangoro yetti ley o région jonte kewɗe joni
hayre waare ɓen yo gonga jaati yo wattu mo yimɓele heɓa notorto ɗum heɓude golle ka noon ko woni tiɗalla sukaɓe likkoy heɓɓe joppan jande ɓen yaade hinnari ɗiɗo imadraji ɗi yalla wonkoɓe keɓata alhaalima woytiki kamɓe ardiɓe jandeji sikaso toon no kewɗo amen christian dakou wonko ɓene kede fasango alsisi e sita siɗiɓe
ila campagne o ka haala muɗum haala sukaɓe jangoɓe fondamental fa yetto lycée région sikaso kañum en ka gucci feyi warde so janga ɓe fuu ton ɓe nayori yalla eɓe keɓa kalsi le wimaɓe on ɗo yo wakkati mo neɗɗo hana yewade feyi
mi accan jande mi yami tewti a kalsi watti ɓennugol mangoroji joni ɓeɗo yoma amen sanne somi yeehi ittude mangoroji kalsi hen mi hunta haaja amen menle tiɗallaji ɗum saabi somen acca jande mi yami ittatɗe mangoroje mi yoɓe
ardo em cuuɗi janguirɗi fuu gonɗiɗe nokku ana wondi wadde immadaraji toon fa famminaɓe eɓe narda balligo sarab sukaɓe jangoɓe yalla sukaɓe mumen ana heeɓa guttude ɗum hinno jande mumen
watti taccugol mangoro joni sukaɓe lekkol ko hew muɗum ana witta yoppa jande komi wawi tan mi famintinaɓe e wirfitoɓe waareɓe janga mi jandi e sarab meɓɓe honene ɓe fabirta amen ɓe sukaɓele jandeji mumen
sukaɓe jango be ka holiti wiida idu wembini dum em e binar suka mabbe hinno jande mu em sabi dum tan woni ko wawi nafude dum en
école moko kono bi
hore sul l'école yottiga amendo holiti amen o kabaru wiima tewtra suka l'école ben tinno yirifta ya jande acca gollal mangoroje soni suka mi jabi jangude handen be heban nafa mudu nyalade warande
abi mako nyaay shini
dum nabata e mini mag yontrende handen en kala hala anditirde leydi meden di don ko hala mudon hani halede tafon landa de ma yalla andi anditirde leydi men di na sembe sekku
sikki wala bibe leydi fon hani be dorado famu do e do anditirde min andani sanne Ousmane Niali wule yo deso leydi di yimira leydi di kanyo dunno kongol ngol hertana leydi di derno e leydi sariaji leydi Mali wana goftu fani nawtaradi he medde do anditirde yalla ne be dorado famu ko dum sabi jerno kanko Issa Oumar Toula darno ko do nuko mudun ngonko
le hakkune dido kulantireji lamu leendi ana darapo yone devise fayoto armoireji kany ko nande mudum yoga hakkune jokolbe ka holti wiide devise kany darapo o ka be nawtoro dum sanni
je connaissais pas
mi andino de kulle giddu jabbi gami andano kanje won kulleji ko sifoto lamu mali non deso leedi mali sudan fey neddo wawa winde handen ataki nella lamu soni walani winni hen de kulle de lam entrete do tanko andumi min kay
ay wana panga do fu han nawtaraade ido kulantireji lamu lindi nam holitiri wede Mohamed Mahloud Najim o ardo direction nationale des affaires judiciaires et du sceau
un peuple imbite une fois
c'est le lady goto hakile goto e anya goto do won ko nodirte devise lady mali so neddo ana winna bataki nella lamu e inde mudum hana windude he de kulleji de lam andirte sabi de kulle e bataki mon lamu winni tan han wade de mudum gan neddo tanno wawa beede do e bataki mudu winnete
n'engage que votre personne
haya andinde do wiide drapo leji ni fayeto kulantireji kewudi lamu lendi mu ingol mudum urdo to panga do fu ko hada sariya leda amen do horana jukkadum
le hello meden halde hala neddo goto handen e jaranto yordu halde hala suko jokkol goto minije
non tigi Ousmane Niali Buli hayre waare men mo wiese ku jenta mo duubi noga ciagal duubi kewdi jande e famu uriti nokku makko ngalure yuwaru bammo kebe darno tun koyde kedan fostango adi cisse e citacity be
borni do t-shirt mudum danejo kany jin seku mi tawi dum ana mu ina armoire le atelier mudum wakat no mi jotti donne lewi mako fuddoje golle o kalaata ki hono ni wi ne fi
soni ayi nyol man handen mi yotti ken on nokku du holliti mi jangi kulle ko tabbi ko nafikan hono misali honen martu nangirte honen le tatirte si arande mudum men jogi titella e goludune e kaaji fu nga handen me sonde fe damudu
seku holiti weede sabi jande de o wadana wadi so golle o laati e juudi mako
o commencement
ne warbi nga arandere mi yottindu kanko noddirade Mahamman Wangara mi wiimo mi meedi natade menuji mi nati garibu mako giddimi du sappo e joyi nyol man handen mi de way golle hooren an
lewi kanko Mahamman Wangara ba seku mo e kintini golle o ka jabbi ke nyaloma hande o
watti fu suka ana muy wadde golal ko tawa fu a yoppama wada o suka o mo jogi sobe gidin wariga nyalon hande kango watta golli fu
nyaloma hande o seku janta wonko hebata el golle mudum o mo welti le hem sanne du mo yidi du suka jokolbe wobe tawta mo nadu nanga lawol gol o nangi gol yalla kanyu en do dayen ko hebi nadu dayen ko lati
sambe seko kabaru tarik en jara handen bukuni
non tigi Ousmane Niali Buli hayre waare en bian meme hala kabaru banni monno ce bian neddo finato sambu mariko ndando sanne finato bukuni wonko halni nelado amen to bukuni ton lala jawalet info ke na fasango alcc
la jakite
jakite em e bukuni flagdugu bankasi yuwi no be ngar don ne kulibali em gombe kola bisimini be dun sonke mawdo goto indirte do jk ana wonno hakuna kulibali em wakati fuso yehi waroyde dabaji de ladde to wajibi wonno e jodi mako tew ko hebi ko wadda dum holla sarabe mako ko jami ngarmi o hewi sanne ko holiti sarabe mako be o wi o mi yidi jodaade kola sarabe mako wi mo jeka sa yihi jodaade nokkuto barata dabaji di hono fu mi ngatta famin je o wi o don bawi tewto ide kam hakkune mayo bawli kanye wendu menu non bani mono ce wardi
mono donc c'est bani mono ce evenu
dun nabata e kabaruji haro chalde championnat national ballon rewɓe ñalawma jeenoɓo kawrite jeenayi kaani wadde alalbaare goo lewru me waroru ndu
to latirde real espace memodirani suudu baba tokkati toon as saramaya as mande jelebugu commune go ɓoose pelions e amazon mo commune 5 pidan nden as real as momadoun memodiran e ɓendo terrain bakar dian to latirde ben moussa jakkite as étoile as entente ben jakkitiran santoro ifc mo fidata as police nden ɗo terrain espace kawteɗe fof ben puɗɗan wattu 16h30
sini en jeeyi caggal runde afrique nde demi final ngaji aller ligue des champions ifa ana kaani fiide ɗe yontere warore nde
noon tigui ben talatare capantati avril 2024 wattu 19h bayen bisiminan real de madrid janggo muɗum alabare goɗɗo mai dortmund bisiman psg ousmane ñaali wuli mbiten wiide ben retour ɗeɗo piɗe demi final ɗe fof ben sartama yontere caggal muɗum ɗum timinta kabaruji amen hande de
noon jaati ɗo kadi de kabaruji ɗi handen mamadou samasiko jara sakiraɓe ɗo gonɗo limal fo e maggal muɗum min jooti on heɗade kedde heɗade kabaruji ɗi gara jogguininde wassalamu